ziwakoti eyeliira olunaalika abaagalana okuli Walter Otim ne mukyala we Colin Otim basindise nate bamalayo emyaka kumi omulala esatu mu busibe ku kigambibwa nti nate babadde bagezaako okukaka omwana w'emyaka 15 ate okumuliisa obubi. Bano nno batuuze be Iranda mu Lumumba Cell mu kibuga Lira era nga balabiseko maaso g'omulamuzi wa kkooti eyo Geoffrey Adoko olunaku olw'eggulo era bwe yabadde awensala ye yategeezezza ng'ekikolwa kye babadde bakola kyabadde ekikolwa kya bukambwe kale bw'atyo n'abalagira okugenda kumeera nate okuyungulayo omu emyaka kumi omulala emyaka esatu era ono mu nsala ye yategeezezza nga nate yandibadde abawa kyakusibwa mayisa naye okusinziira engeri gye babadde nate banguyiriza mu kkooti bwe batyo ne bakkiriza omusango bw'atyo yabasalidde ekibonerezo bwe kityo era mu ngeri emu yasabye abantu bano bakebererwe n'omuntu eddala okulaba obanga bategeera wakati w'okuba nti yeewuunyizza abantu abakulu nate okukaka omwana okulya obubi. Ono n'agamba nti okubasinika ku myaka 10 kino nno kyakuba ekyokulabirako eri abantu abalala bonna.